NinjaPhoenix.com.
Chanyeti kwa vijibwaya, bendera ya pata upepo. Nilicho taka kisha tinia, tunasubiri kuyo na pepo. Kwa vile jaka tutonukia. Ex nenda salama, wasalimie havi mada wabobo wanya blichi. Mwenza kona mpanyama, haitomi ya na ile takama ikiwa mbichi. Masa kisheka mbole mbole.
Sifanya sira pole 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 dunia nataka stara pole pole
Nikikupigia na kucheki tu sija miss mikasibu miji na mengi nauliza kako salama tu umenikosa najua ndo maana bado uko bita unampamba tule naye la bado unanikumbuka fujo za nini shida mbona swajabu kushindwana vijembe moja kwa moja kanme kuibia pigo mama kichovunguni so nishagoma kuinama nishakata utumwa shika msini zako nenda silete noma punguza mzuka pisi za rusha zinapendaga kama vita yeah. Kwa chana ndo utajuta utadhani ugomvi na Hitler bato laki mbio zako utazikumbuka na kuomba sana kakwa chana tuachane kwa watu wazima soma noma utasema ndo watu wa kwanza kwa chana au mwisho kupendana au ndo mfano kutemana so milima sini watu pengine tutakutana
sira pole 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 dunia nataka stara pole pole
In case you don't know, he strikes like Maradona, like Maradona.
Ex nenda salama, wasalimie havi mada wabobu wenye pichi. Mweza kuna mpanyama, haichomi ya na ileta kama ikiwa bichi.
Akiyo masa kisheka mbole mbole, mbole mbole. Akinuna kicheka mbole mbole.
More music at NinjaPhoenix.com.